Mambo kusengenyana mie sinaga Izomie sinaga Eti mambo ya umbea mie sinaga Izomie sinaga Eti mambo ya uchawi mie sinaga Izomie sinaga Isabosi ni milikichawa mie sinaga Manono manem sipeni Domo jumba la maneno limija Mambo me Figisu figisu Eti nikeshe ni loke kisa yun asitendi Bala umemwambia Juma, Juma mwache Fatuma Juma nae kagoma chajabu na umenuna Mini kopis na wanao, so kisa pesa ni zarau ndugu zao Chakwangu chaondo chakwangu, andomana na pamba na nalepula Nilipotoka kulikuwa na nja, andomana siwezi sahau shida Uswahilini ndo nilipotoka Apa maneno pale maneno kizaza Izomie sinaga Mambo kusengenyana mie sinaga Izomie sinaga Eti mambo ya umbea mie sinaga Izomie sinaga Eti mambo ya uchawi mie sinaga Izomie sinaga Kisa bosi ni mikichawa mie sinaga Nasema mimi siyo kama wae Wao wa sasa mimi ni wakale Toka kitambo, toka kipindi kile Minyanize nisha kwepa mingi mishale Inadamu so wazuri kuwatekea Wapoto kupenda, wapoto kanyagia Oyawe, punguza kuni wangia Mengini sisemi nazimi ya penigia Oo nilipotoka kulikuwa manja Nandoma nasiwezi sisa ushida Uswahili ni ndo nilipotoka Apa maneno pale maneno kizaza Izomie sinaga Mambo kusengenyana mie sinaga Izomie sinaga Eti mambo ya umbea mie sinaga Izomie sinaga Eti mambo ya uchawi mie sinaga Izomie sinaga Kisa bosi ni milikichawa mie sinaga Sante sana dogo toma Respect wewe Wewe With Osman Kongo za namo duba Alari, alaringa, alari, alaringa, alari, alari Wewe Twende ingia katiwe Ingia katiwe Ala ingia katiwe Tajiri na ima tabata Sike moze Changanya, 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 changanya Ni yeye Wete moze mikoda bishara
from Moses.